Ingoma sihlala uma kube bekayithande ngomumalume ethi mshana sondela sikhule khumbula ngihleli nomalume Ingoma sihlala uma kube bekayithande ngomumalume ethi mshana woza sikhulume Emshana uletha amanzi ngikutshele indaba ongayazi bengimthanda umalumekazi bakhetha ukumthatha umdali Emshana umphinde ngamanzi bese uyamhlalela kephansi uthe umshada umbali komona kwathi take ikazi halala halala Singaphila ngimpohlo Bengazi umshado yisono Umdeni igama lenzondo Ungubani utheni imoto Kumbula ngihleli nomalume Ingoma sidlala uma kube Bekayithande ngomumalume Ethi mshana sondela sikhule Kumbula ngihleli nomalume Ingoma sidlala uma kube Bekayithande ngomumalume Ethi mshana woza sikhulume Halala Hello.